LGSwagmusic.com.
ZLatestmusic.com.
Big team Wagamba. Timuno Gigi. Ha. Yari Shirikwa. Ha. Lava.
Daffy Records.
Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Nika mwana kanipasira kwanja wakamba kumani moon. Tuo tu kafipa ndipisha kama noskama. Mizudala kubondi zinaleko leta na mapasero ya vana. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Diamond, juice ni diamond. Kumaudu diamond, juice ni diamond. Diamond, kumaudu diamond. Lela lava. Diamond, juice ni diamond. Kamwana katofu ezi kumulomo na botolo ya volo. I don't know ngati kubondi variko makolo. Kuseni muzuwa ni agala desi kuzachela monovela puati wapunda kawalala. Ya yeah. Wakashana na wadezi waseta kumesu kakweka. I don't know ngati wachitira dala. Kumaudu kungangale buwanji juice menye manja lista nchoko mkansa na midala. These days nilina mashoko nikapisha monima vela na jikonko. Bine na wadezi singala aktifu wafana banapanga matimu.
Bine na wadezi singala aktifu wafana banapanga matimu.
Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Nika mwana kanipasira kwanja wakamba kumani moon. Tuo tu kafipa ndipisha kama noskama. Mizudala kubondi zinaleko leta na mapasero ya vana. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond.
Diamond,
juice ni diamond. Kumaudu diamond, juice ni diamond. Diamond, kumaudu diamond. Diamond, juice ni diamond. Yeah. Kumaudu ni na bifu ya sisi. La wanani luvyanya wakazisi. Wama nena wama pita mumbari ni waziva. Ya yeah. Baka nkala vayateka wakamba vesi visila. Apa ilikuwa TGMZ ala vena wana bilonda vesi vipola. Mutedi njimane nga chenda chiwola. Kapena chika kukile kwa Angola. Kumaudu kwa pakanziluza mchiwolia. Awa bafana wafika palevo yoyofia. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond. Nika mwana kanipasira kwanja wakamba kumani moon. Tuo tu kafipa ndipisha kama noskama. Mizudala kubondi zinaleko leta na mapasero ya vana. Maudu kwa ni choke la juice ni diamond.
Diamond,
juice ni diamond. Kumaudu diamond, juice ni diamond.
Diamond,
kumaudu diamond. Diamond, juice ni diamond. Yeah. Yeah. Kapisha mopeni kumutima kuma baba furu ni pute yangala posa nkala mtu wamene aniluvyanya vamene sini ivala babo yoni waponyera kuwaya. Nina vanzanga baliu na wafe kivena mitima nizozuna munga ke kivena wafuno ni pwanyira budget munga ni depa ya mene ya sense la mwana.
Yeah. Ha. Love a bit. Ha. Simple J, I see you. Ha. King Nidres. Na kuona.
Ha. Daffy Records.
Atian.
ZLatestmusic.com.
Namimona, namimona. Yeah.
LGSwagmusic.com.